habaru yiide kilniinde. Umrore am haa moɗon woni yiɗindire hakkunde mon bantano mi yiɗi mon. Deftere John sura 15 aya 12. Dr. Helen Rosvias o heɓi elto iga kawtal nyawdingu haa o heɓi nawnande juuɗe maako ɗo rufa iyam wakkati nde o jaɓi dayugol debbo feere haa o ittani debbo man ɓingel. Ɗon haaje ɗum huwa mo nder jawɗum. Ɓernde Dr. Helen metti be nawnande ɗum ko o heɓi yaake kuugal man haa o tori walliinde himɓe walla mo be do'a dow no ɓernde makko metata mere mere. Dr. Helen wi'i, to miɗo ɓorni surungal nyawdingu himɓe ɗo hula wolwina am sei wakkati to mi ɓorti limsere man. Hidde mi yewta be himɓe, mi yewta bo haala ko larani yiide Isa Almasihu. Deftere caniinde Bible yecci ɓikkoy pamaron yiɗindire na hawtaɗe haa hunduko tan ba, hollindire yiide. Deftere John arandere sura 3 aya 15. Ɗum hokki ma bawɗe yiɗir no ɗum yiɗirma. Gam e mol a wawan ɗaɓɓutugo amin ha TWR Nigeria malla honde 6 honde 6 honde 6 honde 6 honde 4.